Kampani yangu kinama bwana.
Muziki paka kitani kwako na chanki supply.com.
Kampani yangu kindama bwana.